Kama ujasiba mwanaume utapeleka wapi?
Tanio
Alcapola se orona beat.
Ala, kwani weni ngeoso gedomo, ala usha niletea tumudomo, ala nilikuteka kimangoto, nadhani ni vajo kumbe niliokota poko. Akili liagwembe selipenda dudu, akadra istati ya patiwe mudu, akana liya kudu siapatiwe munju. Sasa ex, tanio akisauti ya kubwana adi unimaliza, ikiza ibiza, mama mapiza, baridi ya priza, tuna majira mapunyeto sasa akikara pingiza. Sigo flani, kwenye miujiza, tunapenda Tony, kani sina, Tony, kani sina.
Basi cheza na dudu, cheza na dudu, baby cheza na dudu, place imefika basi cheza na dudu, pigwa marungu, baby kula marungu, mina taka ni kukembe mama, kuna vile unanipa kama, wacha nishike jegi yako kwa mate, ntainyonya tukifika kuba.
Niko na mamili, itaki na mili, wakampu touch mwili, na wapewe mbili, nikicheki madem na geuka mikafiri, si siri no surrender mi albashiri, msupa soba na minko maji, achangu sengoda pia kuwe maji, ashala liye shoulder, nipiga roo safi, mkono ndani ya troza rungu shaji chaji, kwamba na umbanga kana B, lakini nikipewa na ipiga kama G. Kwa watoto tunahesabu ABC, msupa takusonga amekwama tu kwa D.
Basi cheza na dudu, cheza na dudu, baby cheza na dudu, place imefika basi cheza na dudu, pigwa marungu, baby kula marungu.
Kufika mwisho nilipiga niko inangi, nataki ya pungi zimetulia joi pangu, imepogoza makina iku kidale joi daru, kachokoza bodongo itabakini wa ulambe, lirikali muchil na domani, na vakoza mitari muzi tuwa ndani ngani, na goboza fogoza na karaim skim kali, ndomana nasikia nikani ko beach kwa bahari, napenda keki joki jicho chana gasha, juu kila siku nasikia galaz majomi ni party, etaka party ni party na party na party party, ndomano nasikia mistari zangu ni posh posh.
Basi cheza na dudu, cheza na dudu, baby cheza na dudu, place imefika basi cheza na dudu, pigwa marungu, baby kula marungu.
Kani big body basi booty call, masaya studio tanipata niko zone, mina saka door, mina tie to kuball, niko drinks niko on, K14 to na fall, kani kubeba beba what a free for all, kani majaba na matul cinnamon, mami yang, kani yang, kani bang, mina yang, jo tucheze mpaka check, I'm with stay, get loose, no delay, we gon' do it your way, Desi yang, chiki yang, sameweza, wait a little drinks, leo ni crate juu ya meza, leo ni nakutu piga tot, supu ya poeza, niko bam, bam, digi dawe ni mtam, mtam, basi kam, tingika, Niko bam, bam, digi dawe ni mtam, basi kam, tingika,
Mami Rien, unakutuwe bu, give me that thing, niko bang, Mami Rien, unakutuwe bu, give me that thing, niko bang.